Ziyamphela lezi nsuku umuntu emhlabeni madoda.
Kwayanga nami ubududa.
Uhlala nomuntu
nalombuze
kangaka.
Khaya lakhe lisemgodini.
Ziyamphela lezi nsuku umuntu emhlabeni madoda.
Kwayanga nami
ubududa.
Nalombuze kangaka. Lisemgodini
awunandilanga
yelihle
seliphumelelanga
yelihle ilanga lokulunga elingujesu
awunandilanga
yelihle
lokulunga
seliphumelelanga yelihle ilanga lokulunga elingujesu
Umalishona
kuba mnyama nasemqondweni kuba mnyama
Umalishona
kuba mnyama nasemqondweni kuba mnyama
Siyamphelele izinsu kumuntu emhlabeni madoda
Lungisa 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 Uma usufile khaya Bana kukoshi Umuntu na makaya mabili Lungisa 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 Inchela
Kanti
Uma usufile kaya
Wina
Bana kukoshi Isdumbu sene kaya laso Lungisa 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 Inchela Uma usufile kaya
Wina
Bana kukoshi Umoyu nekaya lawo Lungisa 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 indlela
kanti
uma usufile khaya
wena
banakukhoshi
uma lishona
kuba mnyama nasemqondweni kuba mnyama
uma lishona
kuba mnyama nasemqondweni kuba mnyama kuba mnyama nasemqondweni
Amen.
Amen. Hallelujah. Amen.